Yeah.
Hey, Tom. Bethlehem bana sitko Gaza, sitko Gaza, sitko Gaza.
Futile.
Yeah, yeah. Run
it. El chakra es un camión de
remolque. Hey, Tom. Kauna da, ziki ni chafu. Ka, chini, cheza, dogo, rada ni chafu. Kauna da, ziki ni chafu. Ka, chini, cheza, dogo, rada ni chafu. Rada ni kanzu, ingiza ndani. Rada ni kafu, ngoma mpya na toka lini? Cheza na iTunes, kibira ndani Koran, soma ga Matthew. Ambia John Mark na Luke wale di perfume. Vacuum, Nicki Nat, cheza na cashew. YouTube, finya play, ongeza iViews. Ivy League, rap star, ongeza IQ. Any brand name, cook dreams, mood swings. No strings, Bizuri, King King, Mr. Ching Ching. Turn it down, demigod, niku Beijing. Sina sauti kwa soul, suti za mall. Mada na fuka na roll, shada na kada kwa call. Wait na kada kwa chow, stripper kuja na ball. Toka na ball, ndom pedi na roll. Kuja na bong, ziki ni chafu. Ka, chini, cheza, dogo, rada ni chafu. Kauna die, ziki ni chafu. Ka, chini, cheza, dogo, rada ni chafu. Rada ni gun. Yeah, yeah, rada ni gun. Yeah, yeah, rada ni gun. Yeah, yeah, rada ni gun. Tema na tema na tema na tema. Wapiki tepo, msupa na sema, njasema, njasema. Kama na hema, misi ogopi. Then mbaro na hepa, leave me alone. Nacheka nacheka, kila day niko kazi hadi labor day. Chika ball 9 months super labor day. Kadi made day, bunny renegade. Wakai pepete, hadi take it day. Papi chula dun dun, peas on any day. Skiza buzz, brainstorm, hini rainy day. Anywhere, new McDoor in many ways. Pedigree, nina dogs in every place. Medicate, mbo kali in every gate. Chinya waba daily, cause na navigate. Kablo ni goti, kuja na phone. Ambiwa masani umekao kwa bench wa jazake phone. Mariga bado na ball, na ringo tapata ball. Wrong number bado na call. Ziki ni chafu. Ka, chini, cheza, dogo, rada ni chafu. Kauna die, ziki ni chafu. Ka, chini, cheza, dogo, rada ni chafu. Rada ni gun. Yeah, yeah, rather than gun. Yeah, yeah, rather than gun. Yeah, yeah, rather than gun.